Medofo, many a GP say we retire Adventist World Radio Ghana, any that's one name.
AWR Ghana. Odofo, memo akwaba, adoba, trekonko hong komo di, jume di so. Jume di, jume di ya. Yigina so na yehwehwe Onyankopɔn asɛm na yenya ntiasie afa Onyankopɔn tirimu pa awɔ ɛde ma me ɛne wo ɛno nti yɛne agye sɛ dan ne dan nyinaa no wo ne ɛka bɔ mu na yɛde dwumadie na wotwe mmienu atwa mu no yɛhyɛ dwumadie foforɔ ase a ɛyɛ ɔdɔ ne sitie na sɛdeɛ wo ne me yɛ adwene no adesua ne adesua a ɛtiapɔ yie na nanso so na de fa eto so miensa no ebrew ya mi adom so mpanimfo a dane da no omaka ye ho na mbeboan ama edidume die ebrew no nanso so mo ye mfimfim ha nti magye bra ko wonchen na afi wayi won ho adi e de akyeren aso mpani
Frederick eje Japan
ana afi
aso for Frank o say tutu
ebisa fo mama kwaba
yeah,
and yes, so pass and then so no, when your bread about kind of home. Other 4 hours, I mean, yes, I can't say COVID-19, no, a young coy. And don't you know, she's champing for the go a quamono. O my, if I say, the bay edge, my city, ye de edge, man, on our boa, my areno, it to me, it to a say, a dear free in fin fin. I feel so no more, Monday, Monsembisa, and a momoa de banina, no, a radin shrammo. Moncosua and Fambasa. The same guy who said, "You made the," say, "Quan Chen, a dear friend, ye disika and aye." And until no, your number no, mobile number no, 0541 012 923 0541 012 923 And a merchant ID no say 9577 69. Tubuano, Kakabia Binyabia, and I say, Bekoswa na fi atina ho na abuwa ni pebebri. Sede mdi kankaye no, odo ene siti fai chato anase toso mi ansano anona yedi brewi. Ansan anono, meko aso peni e Japan chayi no abu mpaye edi amaye. Bra yeshe jumidi enasi.
Uma ye mo mpaye. Inyanku ponye dawase.
Amen.
Akonya odi amaye. Bra yebisi yon wadi yesero hong kong kong cheche no. Mane mra yi nyina yeso yani etiefu nyina ra ewo Yesu di munti amen
amen odofo obekai se na otwe a etwem no abadwefo ebuan ama yehu odo ahodo a yewo won jitem no beye enwotwe na sa odo ni na anu yame hwe se yasetrem no ya brabo mu no yebede na di akyere afofrae no wonte ene yebehwe odo no biaye ba kwa sese yede kwa ya hunse yese yedo ya juma ya yenom ya kru ya main ya safo ene diya kakahu ya ma sese yedo wina na ba kwa ye kese pa suwa muno ya fa efi chwese mu yohani nkete nkete no diya tosu mi nunu itira ya ba kwa njichima yensi ya bema aso mpeni akai ya wo chwese mu ame
Uma yenti radiasem. Yohani, kitengete no, yetosu minu, tiba ako hichemu ensia. Se, na yeine odono. Se, yebena ntese die, ashe die no tie. Yeine ashe die no. Se die mwati fri fiti ansie. Se, munantimu. Amen.
Amen. Ano nti dia nyame asem e ka kire yenu no se. Yankopon odo a yede na di e kire Yankopon ne se. Ye be di o Yankopon ahyede so. So fo ma membra won chen. Sa wo hwede a ya kenkan ya. Na opaso twen adwene si bibi so. Sitie. Bise nyame ahyene mra. Mra ne de ansan no nipa bi abeba asaso esu no. Na nyame ahye. I can cancel any change in the city, so send our backer at their boy, ebra yesua odo ho asem
pastor medase pi me pese me fasa konya isu na mechia ya tiefo ni ahwefo utia kenkan sem no a brofo no say this love that we walk according to his commandments erade wo na shede na na shede no eye enye mebia ono ankasa de egu akwan so a ohwehwe se ne mebia ra ebedi na chi no ebeti ana obeye sa ahyede no ohwe ye ne wiase mu a ye wo en sorry sorry bebre ana asafo ahodo obia ekwa sorry obia ko in the name of ye ko sumerade
okay
nenso boniana ekoso it means eh as a ye wo osom a ye sumerade ba de refi se ahyede bi batabata esom ne ho enti se ye kwa sori ne akwa kosom erade no nye enough nemum erade hwehwe se ye beye instead of ye kokeke no ye beye ahyede bi ana ye bedi ahyede bi so
okay
eno na Matthew itia eye num nchichemu
edunum
no
edunum
nchichemu enwotwe
okay
say yeshe Matthew chapter 15 sorry Matthew chapter 15 verse 8 na
okay
yesu kasembi na mesre se nke ebeken kan na mede ejina masem ne so Matthew chapter 15 verses 8 no my entire radiasem these people draw near to me with their mouth at the say akwa sorry obia be me nchen obia be so me but omo e ben me omo no and honor me with their lips omo di me ni de nso e omo no keke no omo di ni edi me ni but their heart is far from me omo koma pa de atwe fri me ho ade a me pese omo ye no omo nye and in vain they worship me teaching as doctrines the commandment of men kwa kwa
eno
mo som me ahyede bi wo ho a me hwe se nko mo be ye enso omo nye enti wo hwa ken kan sem we a eche se nya me se ye nante so we ne kire wodo so be nante na kwan se na ode to ho fi tete adene no ye busa ahyede ne so
okay asom peni amemra oso na yenti o sena onso oka ade aboa adesian no
aso fu mi dase ye da tie fo so ase se dane da mo munya brema twa konkon adesian de brom eno kre onyankopon e wa ahyede na onyame ahyede no nyina akyere nedo se ka ahyede ade ba adwun mu aye onyankopon mransem a ejina ho manya mesu ena nyamisu so ye odo yesua na wo twetwa mu no se onyame ono akasa ye odo God is love enti na hyede no aye ne mra no ejira ne do no so enti mi nko ba se wo no bi betena fie na ne pakwa no be pese ono betena aso dwue mu da ne da ono ntembe ye kama na one ne nya nchiche bi enti mi nya possible enti saa na nyankopon so dia mani pa se wo pese wo ne ye tena as mu dwe muti odene hyehye a eye na hyede a ejina ne doso amaye Yohanes empa no etidunum chichemu edunai John 15:14 ase se moye de mehye mo a na moye menanfo yesu ne kai se yesu se obibia oye nyankopon ahyede no na moye na danfo enti se person yesu doye dia ene na wo se ye yesu tie ma no enti ontumi nyi nyankopon ahyede nto nchen kasa me de me sum nyame me ye de opebia na odo a ejina ahyede no so no omfa nyadwo
okay enti ya da enuanu mi ase moma ye hwe city me kan bi kakra bi wo brofom na fe maba mpenefo nchen we ye Webster's dictionary ana edemaye o say obedience, that is compliance with a command or prohibition or known law and rule of duty prescribed, the performance of what is required or enjoined by an authority. So nti city and say wo ye kom na wadi ahyade bi so anasem ra bi so nti se obi ka se osum nyame a na asitina mu no sabe eye ndwom to e bakoto aso dem ana ana mpaya e bebo e so fo ye me samba ma me sha sem fi aso pani so obi sum yakopon a so fo ka se mi se ye na no se du kwesere na memenda wo se npe ina akwa asore du fi ade npe ina akwa asore but boni nsusu no kwa na ekoso wan mu na yesa boni no nti nyame osum a yesum nyame den na yame hwehwe fri enche den na yame pese yenye.
Okay, so for me that's nyame som nyina fare by eya odra nyankopon wo mai e bubu bi se se obosuma pese ono tran no chire one chiwa dia nyankopon pese oni yetna na yehunu na odon yenti wa maye ne hu adisua ne nimdia ebe boa me yetuni na tena yi ade ne nyina maye eno nti se o kasa osum nyame a ene den ene se wagia tum se nyankopon no a odo owo no nso wo do no bi enti no ontumi no nyankopon bra onye onfa na onfa ne de waka kire wo se wa wo ba na waka kire wo ba se be se wo tena ko nyen so twen me na oba no anfa wa waso manya djuma be ye yapa sa na yesu a se ye christofo a yesu nyame e wo se nyakopon semo a e wo ne kiro semu se ese ye dono dia
so pe nkan pe se wo bo bi so e bi se
okay
ha wo se ye ka hye de ye kan nyame asem den na nyame ye expect se ye be ye
number 1 nyakopon pe se wo ye christo ni a odo onua nti odo christo sumu nyina ye odo nti odo no eguma hodo bebre odo no kire se wo if you been the twitcha ye christo fo yi eno ma bi ya na toda ye carboni a ye de na kubu se obi a e bi a adwaman mo na eno ma bi suman kitin di bi wo ye mu a e kum ye nua no ma christo fo no ho de ya na ebu ani agu so de meka se odo obi a ontan no odo obi a otwa na 90 ni odo obi a wo ye ayem ye kire nti ye christo fo yi ye ma saa ene pa chwa sambu kan wasem no ye ma saa ne pa na nadi e da edi saa e bebo ama ye christo sumu no atumi akonkan
so fo mamra onchen ye pese ye ti odo aye dodo yankopon nase na ye hu se odo no ye city ese se ye yankopon asem ana se na hyede hyede no de na ese se ye
okay also for me that say ye nim se urade ahyede ye ne mra
okay
ye di kan akin kan ho asem eye 10 commandments
okay
na ohwe emransem edu no a eye enipa abrabo asetna ne nyina ena nyame abo ne tofa wo ho ena emrano ye 10 wa chemu mienu ena ye di kan no ye ayonkofa e wo se beda ye ne onyankopon te mekire nidie eni obuo ene kese ye ne ni monyama wo se ye de ma ye mbofo no se okasa yitie insia eka ho no eye ayonkofa e wo se beda me ene menua entem eno ne kire sa ampara ye do. In fact, love is an action word.
Okay,
odo ye
adeyo
eno ye yes we cannot say I love somebody. We just cannot say it. We have to do it. Eno ne kire nto ko I can kind of simple say me no me no a share baby a war. Yohani, thank you, thank you, no. Yohani, 1 John chapter 3, verse 17. 1 John chapter 3, verse 17. Say ye can say ye be do ye nuyanom. Nyanko pon oni ha. Erade ni onsane wa form ha. Nenso, bibi biara ye yema inkumeyi, ye yema unuyano. Echresa ampara ye ye di amano. Mpacho we biya. Ubet mi. Aki nsani amaye.
17.
1 John chapter 3 verse 17. But mm-hmm. but whoever has this world's goods.
Okay.
The wo wiasi mu asetna. Emu niema.
Na uhunu ni nuya se.
And sees his brother in need. No uhunu se ni nuya ehia bibi hia mwano. Aha.
Obono ayomo nyuno.
And shuts up his heart from him.
Nkupo do ntinimu.
How does the love of God abide in him? Beden o nyame do atimi atene ni pa imu. Yesu so se ye do. Ti sa si tie na ye ka ho asem no. E ye demonstration of love in action. And yes, I'm a demon or can a keke. And to sit here, no, they met me a can't a craft on no, say a bed daddy. And my hono say, and yes, and so on, yammy baby. So,
okay, and see, of your 4 hours, some are quabble, so I feel now do a fidia to her. I hire to the cron cron home, come with dear Jimmy, dear so, and wabby. I hire for her, and I feel a soon young couple and some. Na yenyen ti ase ewo Yakopon asemu na ene de edi hu komo no eye odo ene siti ene hu komo twetwe ene ye twetwe na ye fafi o Yakopon asemu odofo yenko Ezekiel homa no odifo Ezekiel homa no na yenhwe Awurade asem dia ode mayen titi mo ye etire ye dua samia nsa no chapter 33 verse 31 and 32. Na yen hwe ye Awurade eka. Enu nti ye nua no a da ne den na no ye kwa aso dem ye bu ye homo den aso dem. No si fi aso dem ba na ye ade foforo no. Ehwe de Awurade asem eka akyerɛn.
Brofo no bai mu kakra.
Okay.
Phone say so they come to you as people do.
Okay.
Said ye nipa ba wo monchan na sa na mo so ye they sit before you as my people. Sure. Baba Tnanchen said the nipa bana. They hear your words, but they do not do them. For with their mouth they show much love, but their heart pursue their own gain.
Okay.
When I'm not part of that docket see the they show much love with their mouth, but their hearts.
It's far away.
It's far away. It pursued their own gain. Omoan kasa feshe de. Omoan kasa kuma epe. How can you love God? How can you obey him? Nenso onye na se de. Na wan kasa ofa wa kwan so.
Anunti odofo a wo hen se ye ye Christofo na ye kasa ye do Yakopon a. Ene ye na asem na ebetie ne keke no ene ma ye ye Christofo. Nemom said ye yeti ne de yeden e de bobra e de tenase nte urade asem ka se me ndie wu
ahyade ne bi no
ahyade ne bi no se me ndie wu anu nti se ukwa asori ukuti asem wo yi na sabe ukudi uni awu a na se wo de wano na yeden e de sum urade ana se wo de chese wo de urade nipa ne bi ho no a odina no be fa ho a o mi do me nso na kuma mu no onye wa wa kuma wi ye se ye wi ade Radis me in Riadi. Nasa ma wakachi ni ayati. Nsuno, adiviano, krono no koso sa. Ifrihin. Inti se do radi dia, enye, na, ye radi asem e kachere nse. Yenye siti, enfama e radi. Usa enfama mumbra monchen, na, odo ni siti. Odo ni siti, no. Eni tete, ediasa. Tofan bomo no. So for my shall send food chain in the tether, sir.
You, Bible say, O Domia, dima shed the esso, and yet to me, who know a radia shed the say, Demra. Demra non so ye need ye new boy, de man on it, or dra, ye de bedo ye near. Tina shed the enemy say, ye be yo, since say, ye de ano beckon.
Okay, so funny.
Yam a song, you know, ye, or do. Obia, or castle, bea. Obisa na ose odo nyame ana yesu da sese mose modo me de anye nyame amunhu no mose modo no wonu ya wonetifie so otan I just say in yams when the yen we pay. And see, a bray is you and the Babu Richard say. Say, I am my Indian moon kumaino. A yama kun uncle pointy. Or doa, ye caught a sort of cootie who has seven. Said also for a train. Yaman the nerdy. Yamasuna ye practica. I did your years will be also a day do ya sit him. Say, Bassa, not your cup wash a day now, wash a yeno. I all don't know. Now you see a dandy.
And until your far washing, a radin shall say, ne, only a cambomo. Na, ye did you made the quotation we am more kind. John and Kitten Kitten, 1 John chapter 5, in Chitimoyemi and son, verse 3. I are kind. Na, Junjun, huh? Na bomb pious fair, they say, on moi, we say, right day, I said, dear, dear man, no, a moon you drew, a moor ha. Ye kai will say, say, the bayage made the abacosu art and a hunting. Fawon Tubwa, Fafa, mobile number we iso. 0541-012-923. 0541-012-923. Fawon Tubwa, Fasso. So, Fasso, iso merchant, no soa. 957-769. Now, we are ready, obi shira, obi bri. Bray, di ejume di ni na be, we know, ebe amen.
Ye da wase, o don fo. Yejume di ya shase, di udin e shase. A straw power chows and phone so be by a yes to demo facha ye. Ma eighty ma wana reshe mone akumapa. On fan twasun ye wajuma we yes to demon ti. Amen.
Amen.
My auntie Wonka. Frey C number is 050-156-1849. Mrs. Subio 050-156-1849. With me, so I try and see your email address. So AdventistWorldRadioGH@gmail.com. AdventistWorldRadioGH@gmail.com. With me, so I try and see address. So Adventist World Radio Ghana, Northern Ghana Union Mission of Adventists, P.O. Box KS 17564, Edum Kumasi, Ghana, West Africa. Mayenti Ebrimu Nokwasem.
Adafo, me ma akwaba eba Ebrimu ahintasem dwumadie yi emu. Asomje Nyankopon te nanim kire se Ebrimu nsoso. Waya so se wotie onyame asem. Abraboyi mu enema be ni betumi aya ye betumi anya nigye. Awo ya setena mu na o how ni amane a ekoso na afri yenso. Successful principles of happy life e de be na wo betumi aye na na mon be na wo betumi ayo se ye fa ye trosem na kenkai e mebusam tie duenu miensa enyimu a eye enso no ofa edika no ko a wose se de wo dwire wo tirimu no sa na wo tie ene wiase a ye wo mi onipa biara se de wo dwene no sa pepe ene ekoma wo ene se se tenase ne adwene se ya bra bo be wie mu die na so no nyame anu nyamo a se de tie bia no eno ene beboye eno nti se de wa bra bo be ko ye na se tena be ya nigie no anamo edika ye oso otu ne se e wo se wo de wa bra bo ne se onyankopon sa. You need to plan well for your life and the life of your family with God. For abrabo eso nyame ensa mani emenyina nwie mudie na enkunimdie ema adie biara wo ye no fa nyame dikai ye janya mi akire e wo nyame bebere mu ye kone ekopem a afeni ne yadan ye ni e dia ba wo nyame ho e wo se ye sasee na ye ma onyame di ye nkan e wo eniem enyina mu eno ne betumi aboa ama nkunimbo yetumi aduro ho na hye wo no nyame no enimunyam. I don't put God first in all things and be happy. For your media, dear, I can never win in ye. So, what Mondays will be drew, sir, but I know. I don't a bit to me every year, a moody. Or, therefore, I was so win ya, say a pa a mount home. You have to have a short and long term plan. Abraboimo, I was so to me, she yen, she say, yeah. So, China, Nadichia, I dear way, and person me drew, but I will depend me this semen is so. Say, your money, yes, sir. Ano ne betumi aboye ene ni pen no obi sori a onim ne awo ye demu ni nyina wo sori ya no sa de ate no no ne nam adura ne anwumra ba bi opebia no akwakoda e ba ne sa de abrabo no enkoyie ne de o haw ne amane e de bebrewo ano ti yɛn hyɛ yɛ pa ɛma wo ho yɛn hyɛ yɛ pa ɛma obusua yɛn hyɛ yɛ pa sɛ wo bɛtena sɛ na wahwɛ Kristo Yesu na nneɛma nyinaa bɛtumi akɔye ɛno nti ɛwɔ sɛ wo nhyehyɛ yɛ no mu no wonya nea ɔkyena wobɛyɔ ɛne deɛ daakye nso wobɛyɔ ɛno na obroni ka sɛ you need have a short and long term plan ɛwɔ wankasa wabrabom afei ɛnyɛ kwadwofoɔ ɛntra asase wei so ɛnyɛ akwadwo nka wo nsa ɛngu wodamere fam mpo sɛ wosɔre na wofa adeɛ kɔ obi a ɔtɔn ice water hɔ na wokɔ na woyi bi ma akɔtɔn a adeɛ nkyere no wobɛnya biribi a wode bɛbɔ wo ho ɛne w'abusua ɛho ɛbae mebusɛm tiaduano sɛ nyɛ mudumiɛnsa no sɛ ɔkwadwefoɔ seesere wo sɛ ɛwɔ ɔkwan mu gyata ɛwɔ mmɔnten ɛso ɔkwadwefoɔ ɛne kasa na sɛdeɛ pronda ne ho ɛwɔ mpronteɛ ɛsoɔ no sara ɛne ɔkwadwefoɔ nso ɛyɔ na ɛwɔ ne kɛtɛ soɔ ɔkwadwefoɔ ɛde ne nsa bɔ yawa mu na ɛha no sɛ wɔde ɛbɛhye n'anom moma yɛnyɛ akwadworɔ moma yɛ mɔmmɔden biara sɛ yɛbɛbere yɛ mogya ani na yɛhwehwɛ biribi ama yɛ ho afei gye woto wo ho so sɛ deɛ wopɛ sɛ woyɛ bia no ɛbɛyɛ yie pɛ sɛ meka kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ wogye wo ho di ɛwɔ adeɛ biara a wode asi w'ani so sɛ wobɛyɛ ɛwɔ abrabɔm no na ɛbɛyɛ yie so you need to have positive self image sɛ woannya saa su no wɔ wo mu a adeɛ biara nni hɔ a woyɛ a ɛbɛyɛ yie hyɛ fa wo mmerɛ nso yɛ adwuma have good time management fa brɛ yɛ adwuma sɛ brɛ no so sɛ ɛyɛ sɛ wokɔ akɔ ɛbrɛ no so sɛ wo sa yɛasae yɛnhye sɛ yɛma wɔho ɛbrɛ yɛnni nka so ɛno nti ma brɛ a wowɔ mu nei no ɛntwa wo ho nkɔ woyɛ no saa ɛde ɔhaw ɛbɛba ɔdɔfoɔ sɛ wotumi tutu saa na mmɔn yi a mene wo ɛka ho ahoasɛm maako maako yi a sɛdeɛ tie biara no wobɛnya anigyeɛ ɛwɔ abrabɔm nneɛma bebree ɛnka ti ma wo na yɛhɔ onyankopɔn no nso bɛboa wo ɛfiri sɛ bible no se sɛdeɛ wowɔ dwene wo tirim no saa ara ɛna woteɛ na ma ɔgyidie wɔ awerɛhyɛ mu sɛ sɛ yɛde nipa bi hyɛ yɛadwene mu sɛde anammɔn bi hyɛ yɛtirim na yɛtu ho anammɔn no yɛbɛtumi awie nkonimdie na hyɛ wo no nyame animuonyam nyame nhyira wo nyame nka wo nyame mmoa wo na anammɔn biara a wotuɔ no ɛnwie wo yie na nhyɛ kristo yesu din animuonyam wɔ ne din mu nti amen yɛhoa yɛde wo ase sɛ wo nam wo tumi ne wo dɔ so na wobɛma matiefoɔ atew yɛhoa nyankopɔn wasom ase ne yɛyɛ ne yɛbɛboa yɛ na ma yɛhu nyame yie ne asetena kɔyie wɔ yesu kristo din mu amen
yɛmmere no aso menyae anka da mu yi nyinaa yɛne wɔa nanso ɔwɔ sɛ yɛtwa so ɛno nti no meresan akae wɔ sɛ yɛpɛ sɛ yɛte wɔ nka nti frɛ yɛn ɛbɛsi 050-156-1849 mesi so bio 050-156-1849 wobɛtumi so atwerɛ yɛn abɛsi abɛɛfo ntentan fidie so Adventist World Radio GH @gmail.com Adventist World Radio GH@gmail.com Obetimi nso atwerɛ yɛn abɛsi address yi so Adventist World Radio Ghana Northern Ghana Union Mission of Adventist P.O. Box KS17564 Edum Kumase Ghana West Africa Nyame nhyira wo pii sɛ wotie yɛ Medin de Ekuya Sabia
AWR Ghana